akpa ego oke na gabu onwe ya n'oshi anyị Shama melody hey what about ego
oke na gabu onwe ya n'oshi
what about ego
oke na gabu onwe ya n'oshi
wokro bia nta bute ego
oke na gabu onwe ya n'oshi oke na gabu onwe ya Okay,
yeah. ne Patrice, Esfilio, Espiritu Santos, Amen. A hope otra wo na hana, no para na monso, Amen. Na fana, na wa, na monso, Amen.
Kanyi kele chine kena e, ni yomo me na nye. Kele mesaya awonye mama eh
chineke libi mena ekele diriko bodama
ole sabini gbewu konye karakanya sokoro la yada
chineke libi mena ekele diriko bodama
awu ya paja ya pamaka onye owe la yerere mo
chineke libi mena ekele diriko bodama
ole seligbe Onye shirikeda Oni seligwe onwe onye ekage Agi pajage pamaka Onye wela yerie Onye wela yagerio Onye ibulili yageje Onye shije mada ayageje
Chineke imena
Chineke imeno Anyi shekele nine direge Iwo onye mama
Ozito na sapo
Onye nwe mbarekele Ozito di Ekele diregi onye nwe onye nsọpụta mo
Ekele diregi onye nwe
Anye kele la ginda iwo onye shirike ino na
Ekele chineke libi mena ekele diregi onye ama
Awe ekele onye akedi ya gbọtọsọ Chineke na ekele ekele akada
Ekele diriko
Ine ma fọ wọla fọ ara ne ma wa fọ nwa nya